alisema kizuru jisel Woo. Na kibaa hujitembeza yeah. So I be doing it well Woo. Doneke chakula kwa meza You thought I was taking an L Woo. But me and my team we never So now I be keeping it well Woo. Baka waneke kwa jeneza So ndo bado na chapa So apu ndo bado tapata Sifa koni jashu mifungwa milango ndo sahiko labo matata Na hamisha mada kayole Mina mpele karunda Siza mesha mada gole Na mini shaba ikanyumba Ne izi mangoma na tunga Ni vile my time hubidi Na changanya rap na rumba Na iweka mbaka na mugidi Nipige video muone kwa TV Nishike Nairobi pia na jiji Akili ninyole na zangu Wacha tu compare tune nani gwiji Kuna liredi akanacha solo Kashindo jekani da follow Nikaza kuslang makoro Nikaza kufaa makoro Nikaza kujam na soro Nikaza kuhang na kolo Nikaza maslang za yolo Nikaza kukam na mchoro
Nisha lala nje mvua jua la nichoma Na kunyanya sika kwa mtade ile Sichoki kutafuta na mimola hata niona Hata nikisota ntazishika one day Wona na na Chali ya geto Wona na na Chali ya geto Wona na na
Kufika juu inafaa ujitahidi Mziki kazi kwangu inanifaidi So I don't care what you think I'm hearing This is what I do when I hold it down for my city Tabidi, watch you when it's into my piggy And I'm feeling sorry for those who say that it was any high lippy Kila siku ya wiki, napika mziki, juisha nipea kiki Na misi kufichi, misi ridiki, mbaka mali ni miliki So nataka manoti, sijae kwa koti, nijenge maploti, juu mimi ni star Nadoma Nairobi, nilipu shekodi, nakuru, tumoshi, malini, tuda Ataka unitakiwe, omilango niwe uwe na happy Bide apa mambo ni safi we Chuku kwani ita kupeleka wapi we So OG just roll up With a pack of niggas and soldiers Nobody can control us We blowing over them boulders Ain't stopping till it's all over Wait a minute, hold up Them praises go to Jehovah Them praises go to Jehovah
Nisha lala nje mvua jua la nichoma Na kunyanya sika kwa mtade ile Sichoki kutafuta na mimola hata niona Hata nikisota ntazishika one day
Wona na na Chali ya geto